guddiga arrimaha dhulalka magaalooyinka koonfur galbeed iyana kulanka saabsanaa wada shaqeeyay guddiga dhulalka iyana taayinka degmada Kawaladi magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bay kulanka uu guddoomiyay guddoomiyaha guddiga waanay wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta maamulka koonfur galbeed iyo waliba gobolka ku hayay hubnaha guddiga agaasimaha wasaaradda howlaha guud iyo hubnaha ku dareeri notaayinka ku halgalo magaalada Baydhabo kulanka kureed guddoomiyaha guddiga waanay wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta maamulka koonfur galbeed mudane Daahir Cabdi Abdullah Torgo yana ku warbiyay intii diidada laga saaray kulanka
marka kuwad runtii hadhawayeen notaayinka dawladdu in la shaqeeyo horta la shaqeeyo jiray hadana si la shaqeeyo hadana aragmo waan la hasaay talooyin badan ka dhiibdeen oo ah in marka hore wacyi gelin badan la siiyo bulshada oo ku saabsan qaabka oo hadan dawladdu haysay oo bulshada jiray jirtay laakiin hadana gadaalada dambayl raayso dawladdu haddigeega ku dhawaaqday in oo anshurti ip walaal la qaado oo wasaaradda maaliyadda qaada dawladda la shaqo gaddo nimaad raayseen notaayinka maadaama ay shaqo wareejiyaas ee dowlka la shaqeeyo lacag oo wasni oo wasaaradda maaliyadda in aan shurti tarifada ka saarta saaso kale meel iska afkastay in oo guddiga notaayinkii oo ay wasaaradda maaliyadda wada fadhiisan iyo wasaaradda cadaaladda in tarifada la qaado doono ama percentage laga qaado doono in oo isla ka saar marka hore saaso kale iyo goob joogna wasiirka maaliyadda wasiirka oo cadaaladda san goob joog ee marka runtii sifaylan ka dhamaaday shirka weyn kale qayb galay wasiirka cadaaladda oo gudiga ku tirsan wasiirka wasiir dawladda wasaaradda maaliyadda wasiir kuxigeenka wasaaradda qorsheynta wasiir kuxigeenka wasaaradda bii'ada iyo wasiir kuxigeenka wasaaradda howlaha guud iyo wasiir kuxigeenka wasaaradda arrimaha gudaha runtii ajendaha geega sifaylan dhisa soo kala wala ka hadalay meel raayso in maadaama shaqiga sheega in gudiga xalinta khilaafaadka la soo biyo meel raayso may miskin insaarnay gudiga xalinta khilaafaadka dhulka oo degmada Baraawe waxaan si dhaqso ah inay loo ilaan dadagay saaso kala degmooyin kala dhana sida Xudur iyo degmooyin kala oo qofka dhulka soo baxsan yaan in la soo bi gudiga arrimaha dhulka maadaama dhibaatooyin badan dhulka ka milaysay dhibaatooyin badan dhulka ka haysto oo isqabsiyo eedan badan saaso kala madaraysay way wasaaradda howlaha guud bandhigtay sharciga qorsheynta madaraysay sharciyad oo qorsheynta dhulka magaalooyinka iyo horumarintooda ee koonfur galbeed ee siyaasadda gobolka ee saaso kala presentation meel ay jeediyay oo ku saabsan baahiyaha degmooyinka ka jira waqti hadal ku ah ee degmikaas wala ii baahdi ee oo ku saabsan madaraysay koonfur galbeed baahiyaha meel la ka bandhigi ee runtii way hayeen oo eed munaasib ah madaraysay waqti faylnaha ka toosi ee diida la hadhaway dawladdu ma jiraayse ee way notaayinka runtii madkaanka nagada way xanoon sheegeen in oo markas garab jeegayeen kala shaqeeyaan madaxda nidaamka dawladnimada iyo anshur arwinta anshur la dakhla la dawladdu ma shaqeeyo korto marka saasdaraadiga si dakhla war loo soo bi way balan qaadan in oo notaayinka iyo madaxda aramo qasto ka saabsan iyo aan kala shaqeeyaan dakhliga sidii ka hadafay marka eedii aan ma santin
kulankeena diirada saarnaaydi sidii korlanka qaadan lahay wada shaqeynta guud ee gudiyada dhulka koonfur galbeed iyo islaamada notaayinka degmada Baydhabo.